study the answer, but busy rapper international. I love them producer matics, you don't know. Producer matics, I know that you know how to mix mathematics. That's why you say mix for them. Nanya hayene yoma junya, wake up for nanya hayene yoma junya. Tinanya hamara marike de kapane de wapa burani no. Kaze wangu kuja toze kule, rudi kwango baby kuja toze kule. Kila kitu zote ni meleta, kama sijaona we baby minalia. Tinanya hayene yoma junya, wake up for nanya hayene yoma junya. Tinanya hamara marike de kapane de wapa burani no. Kaze wangu kuja toze kule, rudi kwango baby kuja toze kule. Kila kitu zote ni meleta, kama sijaona we baby minalia. Hamara marike de kapane de wapa burani no. Bingo yimi ya bahu doka kengi oni ya maru jona tina nyaha. Engata magudu komo mjera gona kadoke pye nani wane. Omjera betke di chia bala konyu taha nama wila wila. Omjera betke di chunya bala kinchogo nama nyuala nyuala. Hey, you are my princess, so what baby girl ya my kiyota. Tina nyaka jinpo di winya winya. Tina nyako di winya winya. Atati jopo te kobe ni poparike di ya jona tina nyaha. Etote kele papa wengirunit, minna kedo minna wengirunit. Naka ye doba wengirunit, naka ye neno no mirunit. Pena tena kabai yom Amerika, watu nen master kodi kobi laksa. Kita yom kede ye ita Amerika, yona tina nyaka yini balo karela. Kite ni nyimu ba anabedi tituba, abedi woto ba peke de koro moro. Ojone nge yamare pingo. Tina ya hanga ya mare pingo, kwantu di kane na bala wia. Tina ya hanga ya mare pingo. Tina ya hayene yoma junya, wake up na ya hayene yoma junya. Tina ya hamara marike de kapane de wapa burani no. Kaze wangu kuja toze kule, rudi kwango baby kuja toze kule. Kila kitu zote ni meleta, kama sijaona we baby minalia. Tina ya hayene yoma junya, wake up na ya hayene yoma junya. Tina ya hamara marike de kapane de wapa burani no. Kaze wangu kuja toze kule, rudi kwango baby kuja toze kule. Kila kitu zote ni meleta, kama sijaona we baby minalia. Kila kitu zote ni meleta, kama sijaona we baby minalia. Osisikirize mambo za waya ye, baby wango mimi simo ya ye. Kila kitu zote baby ni meleta, kama ni meleta wale wanacheka. Ambacho nataka wewe baby wango, rode kwango tuishe tu pamoja. Minaona we naenda na waya ye, nika kuona ujumbi ya kijinga. Sababu we naenda na wayenga, mabu ya bizarapo zote wakazinga. Osiwacha mimi kama masekende, osilale ata chini baby wango. Mambo bibi baby wango wewe samba, ye mozete tunapiga paka chini. Baka chini, baka chini. Tina nyahange ya mare pingo. Nikwanto de kane no bala wia. Ojona tina nyaha drug para weha bete di karate. Tina nyahayene yoma junya, wake up na nyahayene yoma junya. Tina nyaha mara marike de kapane di wapa burani no. Kaze wangu kuja toze kule, rudi kwango baby kuja toze kule. Kila kitu zote ni meleta, kama sijaona we baby minalia. Tina nyahayene yoma junya, wake up na nyahayene yoma junya. Tina nya hamara marike de kapane ni wapa burani no. Kaze wangu kuja toze kule, rudi kwango baby kuja toze kule. Kila kitu zote ni meleta, kama sijaona we baby minalia. Papa kede tuta wenge mito teri chalo. Ojo na tina nyaho mjera bed kedi chalo. Finga emiru tera balanga tubeda chalo. Iwe hapo da boye na haginu timi chalo. Give me your love and I give you my mind. Remember I wanna bend you, think about me. If you know that I love you, come a little closer. Baby girl you are better than them. I break all baby but then I give it to them. I'm a rasta barrier, I'm from this area. When I know your hair, yeah, baby you may worry. Baby girl I love you when you love me. Oh my baby baby I love you when you kiss me. After Sunday, after Monday. Ay, tina nyaka, karenge ya mare pingo. Karenge ya mare pingo, kwando de kane no bala wia. Ojona tina nyaha bina makifiri. Tina nyaha yene yoma junya, wake up na nyaha yene yoma junya. Tina nyaha mara marike de kapane ni wapa burani no. Kaze wangu kuja toze kule, rudi kwango baby kuja toze kule. Kila kitu zote ni meleta, kama sijaona we baby minalia. Tina nyaha yene yoma junya, wake up na nyaha yene yoma junya. Tina nyaha mara marike de kapane ni wapa burani no. Kaze wangu kuja toze kule, rudi kwango baby kuja jojo ikole ke la kitu zote ni meleta kama sijaona wewe mimi nalia nina nyaha yene yo machunya we kapa na nyaha yene yo machunya nina nyaha mara mari ke de kapa ne ni wapa burani no kwezi wangu kuja toze ikole rudi kwango baby kuja toze ikole kila kitu zote ni meleta kama sijaona wewe mimi nalia nina nyaha yene yo machunya we kapa na nyaha yene yo machunya nina nyaha mara mari ke de kapa ne ni wapa burani no kwezi wangu kuja toze ikole rudi kwango baby kuja toze ikole kila kitu zote ni meleta kama sijaona wewe mimi nalia.